neɗɗo fuu mo jungo mum tawa e dow nannol ceede bonɗe e nder leydi na nawtorade ɗe no waɗan jomum nange kasu duuɓi joyi yahde sappo e jukkedu yoɓa ko watta miliyoji sappo yahde laamu leydi. Madame Gose Maimouna Gezibo kiitotoɗo famminiri hanoni.
Ceede bonɗe kan woni ko neɗɗo waɗini hoore mum tawama du laamu kan wodi laawol mo wadda ceedi. Neɗɗo fuu wala laawol waɗude ceedi. Habaru ceedi no wodi gacceji ko himɓe gatta. Misali, neɗɗo nanga biyeru ceedi serka yeeso wuro fuu dow hen saare no wawi tokkite sarɗani nangi naadu koja ceede tammaji jaha gaɗa kotane noppi ɗo du fa hande gacce moɗo non. Jonɗo neɗɗo fuu gaddude balla mum fa ceede bonɗe naata nder leydi naadu goɗɗo hokkima ceede bonɗe ɗe aɗa andi du ceede ɗe boɗa a hoƴiɗe a naati leydi a hinnake na a waɗa coggu ɗum no nonga e neɗɗo kandu tawaɗo walli ceede bonɗo naata nder leydi Niger ko watta en jiiloɗu nder leydi fayse goɗɗo hokkimaɗe dow aɗa andi e boɗa ɗum tawe wona an waɗiɗe hana dow an naaniɗe nder leydi Niger hatta jomum no wawi nangede fayse goɗɗo halfinima ceede bonɗe sani eɗe goni he jungoma fa polisiji tawi ɗum hema to aɗa wawi nangeneɗe ɗum ko ɓeydi dow majjum gaɗɗol ceede wondi naanol muɗum nder leydi ɗo Niger sarɗoɓe e koynanta jomum so o keɓi
ɗum.
Keɓaɗo e dow ngol laawol ɗume sariya wi
lebbi jeegom yahde duuɓi tati kasu kan jomum wawi nangede jukkedu yoɓa ujunaji jeetati yahde miliyoji nayi. Misali neɗɗo fuu tewtuɗo waylita none ceede na lotaɗe to kamdu sani heɓama no nangeti nino. Jonɗo sa waddi ceede bonɗe nder leydi Niger fayse tawa a waɗayɗe dow goɗɗo hokkima ya hokkana kawu an na goɗɗo feere anɗo aɗa andi ko ceede o boɗa sani a jaɓiɗe ɗon du jomum no wawi nangede duuɓi joyi yahde duuɓi sappo kasu waɗe du yoɓa miliyoji sappo yahde e gomnati sariya o ne satti sani.